senatolantan bunagun kan mali bena keniya bisimila sini alamisa ɔktɔbru kalo tile wolonfila san b'a fɛn mɔni kelen marɔkukaw fɛ yen a ɲɔgɔndan bɛ don kubu du mɔndɔ diɲɛ kurukara ɲɔgɔndanba katar san wɛrɛ b'a fɛn mɔni fila eliminatɔrɔ tile sabanan hokumu kɔnɔ labɛnniw bɛ senna juma tɛmɛnen ɔktɔbru kalo in tile fɔlɔ hakilina jiginna mali dege karamɔgɔ muhamɛdi makasuba ye senatolantana mɔgɔ mugan ni kɔnɔntɔn tɔgɔw di minnu bɛna ye kɛnɛ in kan tile sabanan dɔrɔn tɛ ni ɲɔgɔndan in kun cɛra tile saba o kɔfɛ eliminatɔrɔ tile naani bɛ tan nairobi kenya faaba la o bɛ tan ɔktɔbru kalo in tile tan n'o bɛ bɛn kari nata ma o ɔktɔbru kalo in tile tan kenya bɛ mali bisimila o ɲɔgɔndan bɛ don kubu du mɔndu katar san wɛrɛ eliminatɔrɔ tile naani hokumu kɔnɔ mali ka kulu kɔnɔ a jɔyɔrɔ ka ɲi fɔlɔ ka da kan tile fila tɛmɛnen kɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ bɛ mali bolo bɔko fila sebaaya kelen fila ni bin kelen kuru naani tile fila tɛmɛnen kɔ mali ka kulu kɔnɔ a jaabi bakurubaw filɛ tile fɔlɔ mali rwanda se kɛra mali ta ye celu kelen ani kanankolo kenya uganda fila ni bin si ma sesela kanankolo fan fila bɛ fɛ eliminatɔrɔ tile filanan rwanda kenya fila ni bin celu kelen kelen si ma sesela uganda mali fila ni bin kanankolo fan fila bɛ fɛ si ma sesela hakilina kelen don se ka sɔrɔ mali dege karamɔgɔ muhamɛdi makasuba ka fɔ la ka da kan mali ka kulu ma nɔgɔ voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka tarawere ka laseli don